ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde. Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saha, sakiko moɗo Ousmane Diko yettito kabaruji gonɗi ɗoɗi e dow studio tamani ƴuwde maison de la presse ɗo Bamako ɗo. Hono sakiraɓe heddiɓe ley ko laana ndiwowa air Algérie samno hitande 2014 nde, ɓeɗo ana yiɗi faamu ɓe Marti Kumpa yimɓe mabɓe ndesama ley cuuɗi gonga Bamako ɗo nde ɓe jinno ɓe koore Ouagadougou ɗo ɓe moƴƴinano nokkure heysanande. Ley temedere e capanɗe sappo e jeegon heddiɓe ley kasara air Algérie malinke goto ana galle makko wi wala haala e ley horugol kedde mabɓe Ouagadougou. Premier ministre France Emmanuel Valls ana domta hande le Mali pade makko yaade Burkina Faso. Hojotoɓe mbi yo ndenagu e wallugol Mali ley walde torra ɓuri fu waddudemo. Hono moɓere hinne e yaafa muya waɗanama jeɗɗon soldasi en lagina wonɓe oni le Mali ɗo. Heddiɓe du e ley walde kidal nde jeɗɗo ɓo yo debbo keddiɗo hen ley barme muɗum to Dakar to koraɗo Conakry farde timmoɗe koreteɗo Conakry farde timmoɗe yontere nde. Yo ɗe goni sembe kabaruji gonɗi ɗoɗi onon e heɗade. Hono sakiraɓe heddiɓe ley ko avion air Algérie samno hitande 2014 so waɗi temedere e sappo e jeegom mayɓe Marti Kumpa kedde heddiɓe ɓe ndesama cuuɗi gonga Bamako. Eɓe jiiɗi ɓeydorade faamu sakiraɓe ɓe wonko ɓe andanno ley anditaɓe ɓe ka ɓe pamanaka ɓe yimɓe mumen ana jinno kedde mumen gartire Burkina ɗo ɓe moƴƴinano nokkure hinne e yafamuye. Keɗoɗanne Oumaru Waygalo fa ɓeydoroɗen faamu.
Nde sakiraɓe muɗum en keddile oɗo kasara gomɓe to Burkina Faso Faransi kañum e Liban ɓe fuu ɓe kullitino wiide ɓe kajano yimɓele mabɓe ɓe suturaji mumen gara gaɗe to Ouagadougou to. Le majjum ɓe kulliti wiide ɓe jiidinoye ɗum wonono suudu ministre humnidu kabaru jahol e garol e leydi meɗen ndi ɓe puɗɗino gollidinde e muɗum du. Wala fuu koɓe matisina le lewru meh ƴaɓɓinon ndu hollitama wiyeede tan hono yimɓele mabɓe ɓe tewuji muɗum en gonno to gawotoɓe ɓe fuu ɓe ƴirama ɗo Bamako ɗo caggal ko sartoɓe ɓami ɗiɗo anniyaji ko. Faande kamɓe ɓeɗo yimɓele ɓe kollitiwide anniyaji ɗi ɓametende wala fuu koɓe pammina dow hen ɓe mbihi ɗon kabaruji ɗiɓe dokka wakkati joni o ɗi sa ƴeewi ɗiɗo kabaruji ɗi fuur iɗi jeddidira. Faande koɓe kollitiwide le hene ɓe kaaja yimɓele mabɓe ɓe fuu tewuji mumen gartire to Burkina Faso to ɓen ƴire toon sabi de fe e goto mabɓe warta ɗo Bamako ɗo.
Hono ministére yawara leydi men e ley ko haalda kanko hoore makko holliti le anditinde hono ɓe anditaka ɓe ɓe ka jeeyal mumen yo Mali noon fay jeeyaɗo Mali ɗo yo Mali ɗo jeeyal mum woodi. Ministére nde wi kasara ka yo le Mali ka waɗi heddiɓe ɓe anditaka ɓeedu yo le Mali cuura. Ministére nde wi inde fay goto windaka ɗo ɓe temedere sappo e jeegoo moƴƴinana nokkure hinne e yafamuya. Hono malinko goto ana wonno e temedere e sappo e jeegoo heddiɓe le avion Algérie H517 camunoka ka yimɓe muɗum dokki taƴoral ɓe anditaka ɓe cuurama ɗo Bamako ɗo. Mamadou Diallo kanko dimdaɗo e malinke goto Bakary Diallo keddiɗo hen o wi galle mum wala haala e dow nattugol kedde mabɓe ɗo Ouagadougou. Ndenno Ayouba Sow wonko haalde mabɓa keɗoɗenna Ousmane Niale Bouli.
Kaɓetiniɗo mawɗo daraniɗo worugol ngol ɓattake min fa anda anniye amen dow naftugol kedde heddiɓe ɓe Ouagadougou walde sakiraɓe heddiɓe ɓen hen ɓe Burkina e Faransi darti. Min miɗa e walde nde mi haalaniɓe miɗa tawda e mabɓe fa laato. Laamiɓe kumaniɓe ɗum ndenno galle amen wala e biyangal fewde wattugol kedde heddiɓe. Mi dulla kedde heddiɓe ndesaɓe Bamako ka no min noddaka fa min ceedo e resugol kedde ɗe. Mine e caggal laamiɓe men jokki mi wala biyangal du dow resugol kedde heddiɓe. Mi haalani ɗum walde nde du ley ko kemmi faamu to yimɓe mabɓe to.
Kala ko jiɗɗo hokkude hakkillaji moɗon poɗe fa e dow bembal amen Facebook dow studio tamani. Hono Manuel Valls walan Mali ɗo alkamisare nde faɓɓandu fa aljumare padmako yaade Burkina Faso asowere nde. premier ministre france yida e laami be day leedi didi do torraji itti yiyam le mudum kany e sodla sen france wombe leedi didi kedo denna umaro e galo fabedo do de fam
kanko horeji ministre leedi france di so bami fo yotti kle leedi ndo holli tan wiide balligu france an heddi fa hande le leedi ndi horeji leedi do ibrahim boubacar keta jabbitoy to mo fatondi woji di to tiagal mudum be ngaram be kirtido le jamma aljumar nde manuel valso yahanto gawoto jaway soldats en france gondube habude jaddi kobbe le lefol sa hengel tiagal mudo waro yetta do won yimbe le guinien en keddibe le kasara ngaddo to kidal to aljumar jabbi nonde odo kasara miccitede wiide ansar din hollitino wiide kanyu wadi dun so iwruto waro jaw yimbe le union européen gondube ekintinde armi mali o tiagal mudo do jowtoyto do won horejo ministre ma gondo le leydi meden di kanko manuel valso harta bangal militaire mb tan o hollitan wiide france waran wallude leydi ndi du bangal kebal miccitede wiide france adiki wiide waran wallirde le fol sa hengel ko yata milioji temede joyi euro
honjotobe yogabe mbi garangal manuel valse ana sedo france ana tiagal mali le walde torraji di edu wawi du faabaade hono dabere de jernde alexis kalambiri gollo eko haldi e seku gajigo kedo denna ko mamadou sama seku faccitani en
la pidji
tottondiral hakkillaji do kabaru denagu tan waddatamo gamenga hejoji golloji makko an holla wiide kabaru denagu tan waddatamo idin holla wiide dun balla mabbe faade gouvernement mali bangal taddere sahel o e tidallaji denagu di bangal keba leedi di kay hala kewka wala bangal politique ne yo dun tawangal non dendo be pamri dendo be cirti hakkillaji dum fu an holla wiide wargol makko o yo kabaru denagu e kaldal tan non
hono policiere 12e arrondissement Boulkassou Mbougou nangi wuybe mobilaji nayon jeddi mobel e malfe walde be teta e sikitabe wuybe nati juude bete hande e mbibe cotti mobilaji kewdi leede Senegal lagine kanyu e Gambi yo andina andinde tan yo cili chapande nay woni ko be Marti Kumpa nguyka di mobilaji fawarde e numero mobilaji dibe dokka hono mobere hinne e yafa muya wadanaama soldats en jeddon lagina wonnobe oni do mali do heddibe le torraji jiyadin kobe ngadu kakkidal ka debbo goto ane mabbe de mobere wadi de dido mabbe de mobere wadi de didi do bamako do kanyi e konakri do be kora kenyen do kedo denna umar waygalo fa bedore den famu
te wuji beedo yimbeere jeegom keddibe le odo kasara fu be jottiki le lamorde laginde kenyebe jokkindire kedjaado walde ministre gondo le leedi meden di goto dum won nabanodo sawre to Dakar to so heddi le deedo barmedube kollitiwidan han yotta to le cekiti yonternde kanko Alpha Condé horejo leedi laginde o mo wonno to fa yotto yimbeel mabbe mangal pade be fu ana gonno no ton debbo goto mo goru heddi le odo kasara kede ko haali do hen ko yurmini sanne
chinonom sanne
kollitiwido gori ko an yidmo sanne ilo fuddu wala fu ko boni ko gol mo wi o do gorko yoppi tiagal mudum sukabe didon o mo duwo yo to buran dum ka fa hande yimbe le be secret mudum keddi le dido kasaraji be kolli boy yonki mabbe sanne e bonandaji ngaddi di kede goto mo badun heddi le hen
michelin
yo bad annonce a jeyo neddo utti do sanne o mo jelda yimbe be fur o mo famri e gobbe le nokku o be furdu wakkat jonan holliti wid neddo mawdo iwinimi do
okel el appartenait
kanko reji le lagine mo noddete Alpha Condé be kollitiwido omo jokkuno dum wonon do yimbele be ngatta do jati yimbele wobbe do no gonno tiagal makko dum no be secret mudum en keddile o do kasara e be goyanno tiagal makko
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sengari e kabaruji region ngaji meden di tanke ben faamuto banamato kasara wadi do lawol hakkunde Touba Kura e banamba kenyen nenno nayo barmi goto o ka ananawni fa sanne be chami yude do mobel de be yuno luma Touba Kura warde bamako nenno charsuno ngel du dabaji temede didi yo donno mobengel wofi golle handen on ana ele jude gendarme en banamba horgol ana wonda fa mu hebe no dum laturi ona galleji temede nay e sukabe atimebe chapade jeddon ballira beta e hande ngure le gallure motti batte wayde mabbe bawde be dokkama maro gawri sikoro carton ngaji nebam petit pois kanyu e kosam ko yata fa e millionji sappo e nay yo ONG Alfarun kanyu o conseil islamique region o ngadi galdo dokkal hono jangobe jande ndema e chafaje dabaji to seguto maji ke beta e hande be puddiri rectorat yottoyaade gouverneur do be dokki gouverneur o lettre yo faabe keba no be jangira no fewri faabe keba du suudu dewta e laboratoire fawarde e suudu do ordinateur ngaji ngodi nenno li janginirde mabbe de fa warde e joddi mabbe waddani be gol do maaja go hono batu bamtaare ndema lei wattu juuni do gollirteedo du li kaake kesi kanyo e bawdo du laataade finde fuddi beete hande motti o batu badde didi yo wallude sariyaaji ndema porudo hen fu baman dabareji fa moddina hono baade daranide kabaru ndema leydi do kaddude e dido kabaruji hande kedde heedaade assalam.